Ayo Joy, ya geng.
Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, baba. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, baba. Inanitosha.
I gotta think it when I wake up in the morning. Giving all my grace to you. Yeah, I know you're looking out. Loving what you're doing to me right now. Trying to get this money, y'all. I see you working. Love it how you took me out the mud. I cannot follow saying no. No, I cannot follow saying it.
Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha. Inanitosha, baba. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, tosha. Inanitosha, tosha. Hema yako inanitosha, baba. Inanitosha.
Siwezi bila nehema. Hey, leo niko kwa migo. Kesho nitaendesha. Leo niko kwa migo. Kesho nitapaju. Leo niko kwa migo. Kesho nitaonekana bora. Nehema, nehema, nehema. Siwezi bila nehema. Nehema yako inanitosha, oh.